waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
galab wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa galab 4 bisha Noofembarna ay tahay 6 sanadka 2024-ta. halkaad naga dhagaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinkaga imanaysa stuudiogaanu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. mise wararka waxaa ugu waaweyn, safiirka hore ee australia u joogay maraykanka uu ku boorinayo ra-iisul wasaare antony albanisi inuusan waxba iska bedelin marka uu la xaalayo donald trump haddii dib loogu doorto doorashada madaxweynenimo ee hadda socota. hanjabaado bambaanooyin been abuur ayaa la sheegay in loo soo jeediyey goobo markaasi doorashada maraykanku ay ka socotay, iyadoo lagu eedeeyey hanjabaadahaasi ee dalka ruushka. wararkaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaa anoo diyaar garooba. iyadoo goobaha doorashada ka socota dalka maraykanka intooda badan hadda ay xirmeen, donald trump ayaa lagu wadaa inuu ku guuleysto gobollo ay ka mid yihiin indiana, kentucky, west virginia, halka kamala harris la sheegay inuu ku guuleystay gobolka vermont iyo gobollo kale. trump ayaa la filayaa inuu ku guuleysto inta badan gobollada caadiyan xisbigiisa jamhuuriga ay ku guuleystaan, halka kamala harrisna la filayo inay ku guuleysato gobollada dimuqraadiyiinta aan lagula tartamin oo vermont ay ka mid tahay. weli waxaase laysku qaban doonaa weli tiradoodu hadda ay bilaabatay gobollada aadka laysugu haysto sida georgia iyo north carolina. malaayiin amerikaana ayaa codadkooda ka dhiibtay si ay u go'aamiyaan in donald trump ama kamala harris midkood uu noqdo madaxweynaha xiga ee dalkaasi maraykanka. safiirkii hore ee australia u joogay maraykanka ayaa ku boorinaya ra-iisul wasaaraha antony albanisi inuusan waxba iska bedelin marka uu la xaalayo donald trump haddii dib loo doorto doorashada madaxweynenimo. waxaana mar kale soo muuqatay muuqaal 2017-kii la qaaday oo albanisi uu ku leeyahay walaac weyn ayaan runtii ka qabaa donald trump. arta sinadines oo safiir australia uga ahaa intii waqtigii donald trump iyo qeybo ka mida madaxweynaha hadda jooga biden intuu xilka haya ayaa s b s news u sheegay in mer albanisi laga doonayo inuu diiradda saaro oo keliya sidii uu u ilaalin lahaa danaha qaran ee dalka australia.
These relationships are not necessarily personal. They're not like friendships that you or I might have. They're about
heerkaas marka la gaaro, ayuu yiri, xiriirka madaxdu ma aha mid shaqsiyadeed, ma aha mid saaxiibnimo sida adiga iyo anigoo kalaan saaxiib u noqon karno. waa xiriir ku xiran, ayuu yiri, danaha labada dal. talada aan siinayo ra-iisul wasaarahana waa inuu u dhaqmo sidii uula dhaqmi lahaa hogaamiye kasta oo dalkaasi soo mara. macna ma samaynayso inaad isbedesho oo qof kale iska dhigta, ayuu yiri. danaha australiana mar walba waa inaad difaacdid, ayuu siiyey taladaasi ra-iisul wasaaraha. hanjabaado bambaano been ayaa la sheegay inay ka yimaadeen emailo adreskooda la sheegay inay ka yimaadeen dalka ruushka, waxaana lagu beegsaday goobo codbixin oo ku yaala 4 gobol oo muhiim u ah doorashada dalkaasi ka socota. sida laga soo xigtay f b i dana, khatarahaas ayaan loo arag inay yihiin kuwo run ah ee ay been yihiin inta badan. goobaha codbixinaha ee gobollada georgia, michigan, arizona iyo wisconsin ayay hanjabaadahaasi saameeyeen. laba goobood oo ku yaala georgia ayaa dadkii laga daadgureeyey, balse 30 daqiiqo kadib dib ayaa loo furay oo codayntii halkaas ay kasii bilaabatay. waxaana looga codsaday maxkamaddu inay go'aamiso in nusa saac dheeraada lagu daro waqtiga caadiga ahaa ee loogu talagalay codbixinta. xogeeyaha gobolkaasi u qaabirsan arrimaha doorashada, brad reisenberger, ayaa sheegay in faragelin ruusha loo aanaynayo arintan.
Just like we had the DDoS attack on Monday, October 14th, 420,000.
Si la mid ah weerarkii dhanka internetka ee October 14th, ayuu kana la mid ahaa, buu yiri, ma ay doonayaan inay doorasho xalaala dalkan ka dhacdo. waxay doonayaan inay anagu aanu isdagaalno shacab ahaan, sababtoo ah haddii taasi dhacdo, ayuu yiri, waxay u arkaan inay iyagu guuleysteen. taasina waxay ku tusaysaa waxa ruushku uu yahay, ayuu yiri Mr. Rasenberg. safaaradda ruushka ee dalka maraykanka ayaa eedahaasi ku tilmaantay been abuur aflagaada oo cay ah. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. wararka kale ee dibaddana, ra-iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa shaqadii ka eryay wasiirkiisa gaashaandhigga Yoav Gallant, isagoo oo ra-iisul wasaaruhu sheegay in aaminaadii labadaas nin ay isma aaminsanaayeen ama kalsoonidi meesha ay ka baxday. Netanyahu iyo Gallant ayaa dhowr goor isku dhacay oo khilaaf badan uu soo dhex maray intii uu dagaalka Gaza socday, arintaas oo qoraal ama markaasi muuqaal uu soo duubay ra-iisul wasaaruhu uu kaga hadlay ismarkii uu ku dhawaaqayay inuu wasiirka eryay.
In the midst of the war, more than ever, full trust is required.
Iyadoo dagaalka bartankaanu kaga jirna, ayuu yiri, is-aaminid weyn oo buuxda ayaa loo baahan yahay inay dhex marto ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka difaaca. Nasiib darra, ayuu yiri, inkastoo bilihii u horreeyey ee dagaalka aanu wada shaqaynaynay oo is-aaminsanayn oo shaqo fiicanaan wada qabanaynay, haddana bilihii u dambeeyey is-aaminaadaasi waa ay burburtay, ayuu yiri. Khilaaf weyn ayaana soo kala dhexgalay aniga iyo wasiirka difaaca Gallant, ayuu yiri, iyadoo khilaafkaasi uu ku saabsan yahay sida loo maaraynayo dagaalka. Khilaafkaasna waxaa la socday, ayuu yiri, hadallo iyo falal khilaafsan go-aanka dowladda iyo go-aanka golaha wasiirada. Gallant ayaa waxaa bedelay wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Israa'iil Katz oo ah nin daacad u ah Netanyahu, halka Gideon Saar uu noqday wasiirka arrimaha dibadda. Dibadbaxyo ayaa ka dhacay waddooyinka waaweyn ee magaalada Tel Aviv ee caasimadda, iyadoo dadku meelaha qaarkood ay dabqabad siiyeen kadib markii ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu si lama filaana shaqada ugu eryay wasiirkan difaaca Yoav Gallant oo dadku ay jeclaayeen. Booliska federaalka dalkan Australiana waxa uu fuliyey 3 amar oo lagu soo baarayo guryo, iyadoo la baarayo 14 qof oo lagu eedeynayo inay astaamo argagixiso soo bandhigeen mar ay socdeen dibadbaxyo lagu taageerayay Falastiiniyiinta. Siyaasiyaha madaxa AFP-da Ian McCartney ayaa sheegay in askartu ay heleen 90 saacadood oo muuqaalo iyo telefoono ay la wareegeen, iyo weliba dhar ay ku yaalaan astaamo argagixiso.
If relevant thresholds are met, the AFP will provide briefs of evidence.
Haddii la gaaro heerkii la rabay, ayuu yiri, AFP-du waxay soo bandhigi doontaa caddaymaha ah ee ay siin doonto dacwadoogaha si loo go'aamiyo in dacwooyin lagu soo oogo shakhsiyaadkaas iyo in kale. Waxaan sidoo kale sheegi karaa inaanu baarayno macluumaad la xiriira argagixiso dhimatay iyo dhacdooyin ka dhacay Bariga Dhexe inay gaartay heer ah in dadku ku boorinayaan dad kale rabsho ka dhana kooxo kale ama ay u doodayaan argagixisanimo. Koox loo aasaasay inay soo baaraan arrimahan oo loo bixiyey Ardavana ayaa la aasaasay kadib markii caddaymo badan ay boolisku heleen, iyagoo markaasi 1,100 saacadood arrimahaasi soo baarayay. Intii u dhexaysay Janaayo iyo Oktoobar 2024, 413 warbixinood oo markaasi ka hadlaya calaamado la mamnuucay oo nacayb ku saabsan ayaa waxa ay keeneen in 49 baaritaano ay baaraan ciidanka la dagaalanka argagixisadu. Haddana ururka caafimaadka u qaabilsan hay-adda qaramada midoobay ayaa waxa ay sameysay ayaa la yiri daad gurayn caafimaad oo dhif iyo naadir oo inta badan aan la samayn oo loo sameeyey 100 qof oo bukaana oo dhaawacyo culus qaba, dadkaas oo laga qaadayo Gaza. Bukaankan ayaa waxaa ku jira caruur qaba xanuuno ama dhaawacyo iyo xanuuno kale, waxaana la geyn doonaa ayaa layiri dalalka Imaaraadka Carabta iyo Romaaniya. Wakiilka u qaabilsan WHO dhulka Falastiiniinta ee la haysto Rick Ribacon ayaa sheegay in kumanaan kale oo reer Gaza ay u baahan yihiin in laga daadgurayo halkaasi arrimo caafimaad awgood. Xalayna Israa'iil ayaa la sheegay inay ugu yaraan 54 qof oo kale ku dileen Gaza, iyadoo kadib markii in ka badan 7 goor ay weerareen West Bank oo markaasi ay Israa'iil haysato, iyadoo duqeymaha gobolkaasi ka sii wada waa Israa'iil. Saadaasha hawada berita oo Khamiisa magaalada Melbourne waa roobab iyo 21 digrii, Sydneyna roobab laga yaabo marka dambe inay duufaano isu beddelaan 35 digrii bayse gaaraysaa. Halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 66 senti oo dollarka Ameerikanka ah. like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.